ZWAP.com.
Sunny Flex.
Secret Domo Denver. Sicile Wino Mosicile. If you want Mona, Ninetila God. Secret Domo Denver. Sicile Wino, my dear. If you want Mona, Ninetila God.
Penta yako kwangula webo ulabika motu onga
na lambula mina ubusiku wose ni unde jipapalo niwe chumula kipo ya pepino iwe iwe siwe
sisi
na wino ifi wamba nine chilaka sikwe domo denge sisi na wino my dear ifi wamba
Ni webo freweka Nangwa banu ibalande uka bebe fiati Doti fighti wifi necha Uitinga shishile nengulu Kulifu yuki pushiba na kulu Toka kuiva ni utilifu Mwetu wanjini kino kutipapalo